waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Qubrada arrimaha socdaalka ayaa ka digay qorshe malaayiin dollar ah oo shirkado gaar loo leeyahay lagu wareejinayo nidaamka fiisa bixinta ee dalkan Australia, iyagoo ka digaya intaasi khatar gelinayso sumcadda nidaamka socdaalka dalkan Australia. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Australia ayaa hoosta ka xariiqday inaan cidna shaqadooda luminayn, laakiin dadka dhaliilsan tallaabadan ayaa ku doodaya inaysan waxba ka bedelayn sidii loo dhammayn lahaa liiska dheer ee codsiyada fiisooyinka ee hadda yaala. Codsiyada fiisooyinka ayaa la filayaa inuu gaaro in ka badan 14 million sanadkiiba marka la gaaro 2028. Wasaaradda Arrimaha Guduhuna waxay sheegtay inaan dariiq kale u bannaanayn oo aan ka ahayn in shirkado gaara hawsha loo dhiibo. Qorshaha dowladda federaalka ayaa waxaa ku baxaya 80 million oo dollar oo lagu sameynayo waxa ay ugu yeertay nidaam digital ah oo caalami ah oo fiisooyinka lagu bixiyo. Melissa Gulatley oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in hadalka ah in dad ay shaqadooda ku luminayaan barnaamijkan aan waxba ka jirin.
In accordance with our public, very consistent public statements, it's incorrect. Our intention is that not.
Senator ayay tiri, sida qoraaladii publiga ahaa ee aanu hore u soo saarnay ka muuqday, hadalkaasi sax ma aha. Ujeeddadayadu waa inaanan qofna shaqadiisa ku waayin nidaamka cusub. Ujeeddada ugu weyn waa in shaqaaluhu ay helaan shaqooyin aad u dheeraada. John Horrigan waa madaxa Migration Institute of Australia oo MIA loo soo gaabiyo. Wuxuu sheegay in hay'addiisu aysan taageersanayn nidaamkan cusub ee araajida fiisooyinka lagu maareynayo.
We do not support the privatization of our visa system. There is a natural tension between border security and the privatization.
Ma taageerayno in shirkado gaar loo leeyahay lagu wareejiyo nidaamkeena fiisooyinka. Waxaa jira khilaaf dabiici ah oo u dhexeeya ammaanka xadka iyo in shirkada gaara loo dhiibo nidaamka socdaalka. Haddaan si sahlan u sharaxana, waa khilaaf u dhexeeya sumcadda nidaamka iyo faa'iida doonka. Walaac ayaana ka qabnaa arrintaas. Dhageysi uu qabtay guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha sharciga iyo dastuurka ayuu Michael Toole oo ka tirsan ururka shaqaalaha dowladda wuxuu walaac ka muujiyey in qandaraasyada la bixiyey lagu xadeeyey oo keliya shirkado aad u tira yar oo aan dadkoo dhan loo furin.
Quality and value of taxpayer dollar comes through competition. What we've got here is a $9 billion contract.
Tartankii la rabay lama marin qandaraaskan 9 billion oo dollar ah. Laba shirkadood oo keliya ayaa u tartamaya. Waxay nala tahay annaga inaysan ku filnayn marka la eego xajmiga iyo ballaarka qandaraaska noocan oo kale ah. Waxaa kaloo jira walaac laga qabo in shirkada gaar ah oo lagu wareejiyo nidaamka fiisooyinka ay keeni karto in araajida qaarkood ay dhibaato ka soo gaarto ama khasaaro ugu jirto. Melissa Donnelly oo ka tirsan ururka shaqaalaha dowladda ayaa soo xigatay tusaalayaal ka dhacay dalka UK.
In the UK, visa privatization has resulted in price gouging of visa applicants.
Dalka UK, nidaamka fiisooyinka oo shirkado gaar loo leeyahay loo dhiibay waxay sababtay in dadka nugul la dhiig miirtay, qarash badanna laga qaaday. Shirkadahaasina ay kas cad u daahiyaan fiisooyinka si ay lacaga badan uga qaataan ciddii rabta in loo dedejiyo. Dr. Abdul Rizvi wuxuu hore u ahaa ku-xigeenka xogayaha wasaaradda socdaalka. Wuxuu sheegay in faa'iida doonku ay khatar gelin karto sharafta iyo sumcadda gabi ahaanba nidaamka socdaalka ee dalkan.
The real cost in this, I believe, is ultimately a loss of control in the visa system.
Dhibka ugu daran wuxuu noqonayaa, sidaan anigu aaminsanahay, in aanu luminayno maamulidda nidaamka fiisooyinka. Laakiin Melissa Gulatley oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku adkaysanaysa in nidaamka fiisadu uusan noqonayn mid gabi ahaanba kombyuutarro laga maamulo. Go'aamada diidmada ama go'aamada qofka loogu diidayo waxaa gaaraya wasaaradda ee maaha kuwa kombyuutarro ay gaarayaan. dadka u dooda qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelkan oo lacagaha dadka laga qaada la kordhinayo ay saameyn ku yeelanayso dadka aan awoodin sida magangelyadoonka nugul. Dowladda ayaa doonaysa in shirkada gaara ay howlahani la wareegaan laga bilaabo sanadka soo socda.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.